Here's another one. Here's another one.
My God, you're killing it.
Hachana mimi nikwambie kama kweli nakupenda. Nikikwambia baby I love you tena jua nakupendaga. Hachana mimi nikwambie kama kweli nakupenda. Nikikwambia ndakukunda tena jua nakupendaga. Shida zangu nazijua, kidonda changu nakijua. Uka hapa utatonesha kamwe. Dala dala mamio, wendo wangu mamilo. Nakupenda jinsi ulivyo, apuru kwato unanipa gara. We mtoto unavyonyonga, kiunoni hata bila shanga. Mwenzio nimetia nanga, unavyotingisha kaa unacheza vanga. Hacha na mimi nikwambie kama kweli nakupenda. Nikikwambia baby I love you tena jua nakupendaga. Hacha na mimi nikwambie kama kweli nakupenda. Nikikwambia ndakukunda tena jua nakupendaga.
Watagwan
nakupendaga.
Watagwan
nikikwambia ndakukunda tena jua nakupendaga.
Shit.
Bam 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 bam. My baby shake it bam bam
bam bam. Shake it bam bam.
Weka
kiuno ni mwenda wazimu.
Weka
wendo na nipaga mistimu.
Weka
shake bam bam. Dala dala mamio,
we
wendo wangu mamilo.
We
nakupenda jinsi ulivyo, apuru kwato unanipagara. Hacha na mimi nikwambie kama kweli nakupenda. Nikikwambia baby I love you tena jua nakupendaga. Hacha na mimi nikwambie kama kweli nakupenda. Nikikwambia ndakukunda tena jua nakupendaga.
Aprucato, 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 aprucato.